b sẽn ka wa zeezi buudu yetɩ bãmb zemsa kũum bãmb tar la bãmba n kẽng na n tʋg n ka kũumdã pika zugu la bãmb sẽn dɛbda bãmb segã ra wa yembre sẽn yi tẽngã to n watɩ la sodaasã moodgã yẽ tar tʋʋka zeezi kũumdã pika n kẽnge bãmb dʋʋr tãngã ye zugu sẽn be tẽngã kɩrenga yaa be la b kaa zeezi la b kaa bi-beesã yiibu a yembr bãmb goabga a yembr bãmb dɩtengo la wakat kãngã a zeezi zẽka koɛɛgã n yeele n ba kõe nin-bãmbã sugri tɩ b ka mebs n maanda ye la wẽn-tũud b taoor dãmbã ne sodaasã naagã taab n yaala zeezi n yeele yãmb sã n yaa wẽnnaam biiga bɩ fãage menga n si kũumdã pika zugu la bi-bɛɛga yembrã sẽn be goabga yẽ me yeelame yãmb sã n yaa wẽnnaam biiga bɩ fãage menga la y fãa tõndo la sẽn bɩ a dɩtengã yeelame fo ka zoet wẽn la nin-kãngã b ka wa buudu wa tõndo la a yaal n ka maan bũmb sẽn yaa wẽng ye la tõnd deegda wa sẽn zems tõnd tʋʋm wẽnsa yaoodo la get y zemsa wũnto-sʋka la zĩigã fãa lebg lika hat tɩ ta zaabre la a zeezi zẽka koɛɛgã n yeel n ba m lebsdãmb sɩɩgã yãmb nuge la a zeezi kiime sodaas koabg naabã sẽn yẽ bõn-kãnga yẽ pẽgã wẽnnaam n yeele nin-kãngã sɩd yaa nin-tɩrga la ra wa yembr n dag n be t'a yʋʋr boond t'a zozɛf yẽ yaa nin-tɩrga yẽ tẽeda wẽnnaam soolem waoongo la yẽ ka na n bʋ-kaoodmã n ka wa zeezi buud ye yẽ kosa pilat a zeezi kũumã n na n mume la yẽ sika a zeezi kũumdã pika zugu n vɩ ne-peende n tʋg n solg yaoogo sẽn tɩ kugr zugu m ki bara tɩkrã ka la yɩɩ t'a wẽnnaam goamã pʋgã